Andalucía, la familia Tanzania, King Kong,
Uzito mdundo wa Indian kama enzi za Sancho ni sawa na official goli kutoka kwa mpishi Pancho. Mashuhuli toka mtoto toka time ya msoto toka studio yoto sahau kuhusu AC. Denti flani misho mboko alali ya nawaza soko siku aje na ya uze kama vile Jay-Z. I'ma keep it rockin', keep it drunk, keep it rock the show. Keep it jumpin', keep it bumpin', keep it smokin' doors. Bigiwi na cheza, bagafu na gereza. You can stop me, sana sana, nita kupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni gari, sina fazari na ndomana. Vipwa zishi kwa ware wa sori yari jidi. Wacha waroko kwe, wacha wachomoke. Wacha vimbo chonge siki, wara usondoke. Hands up, stand up, put your hands up. Dar es Salaam, stand up, put your hands up. Stand up, put your hands up. Dar es Salaam, stand up, put your hands up. Stand up, put your hands up. Dar es Salaam, stand up, put your hands up. Wakomba mina biti mnatoraza kama mumini. Nakomba kama shiriki nakonda. Kama kicheche na honda mlio wavumi na honda. Spirit na kidonda spigani kanata. Basi bora nikimbie singangani kunata. Bari wezo wangu ndie napanda siku bada siku. Spani mchana shuke usiku na mini. Bola kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasani, love kwa wanajamii. Love sana mbaka wakina heki wakina nani. Msimtenge mimwanenu jamani. Chonde na wawakilisha nini tatoka msikonde. Hey my African people, tukaze tusonge mbele. Tusisahau wiki iko na lopita. Simbwere tugange basi hayo. Tuwate kupiga miayo. Tufikiri kwa urepu sio saiza za kayo. Salam, stand up, put your hands up. Stand up, put your hands up. Salam, stand up, put your hands up.
Wameka.